udumo kamasikandi udumeka kakhulu eMzantsi Afrika. Kodwa kulezi nsuku sungenile ekhaya eZimbabwe lapho usuqumbaqumba abaningi. Abafana basekhaya abaningi bahle baqala labo ukucula. Amablesta amahle lawo aza ngobunono obukhulu. Livela ngabe leli gama moyo?
Yile nsizwa ekhululeke kakhulu ngokwelula isandla emuntwini osuke elidinga usizo. Ekhaya kuselupani esigodini saseManasa, ngifunde khona eManasa primary school and then isecondary ngafunda eMabhiko high school iform 1 yami up to form 4. Then ngasuka ekhaya ngeza la eGoli, ngafika la eGoli ngafikela kobhuti ababe uthanda umculo womasikandi. Kwase kuba ukuthi nami ngiyawuthanda ngoba ungumculo owakhayo, ungumculo obuyisela ubuntu bethu singabantu abansundu.
UWillard wazakala ngokuthi nguBlessa loDumo ngenxa yesandla sakhe sokusiza abaswelayo. Bengamablesa amahle banamadlaladi amabili atshisayo.
Isihloko sale yakuqala eyaphuma ngo-2018 sithi ngoma yami ngiyakuthuma. Eka 2019 sithi banamanga. Isupport siyayithola kakhulu kubantu bayakhombisa ukuyithokozela umculo wethu. Okwangenza ngacula ikuthanda abantu nokufisa ukundlulisa umyalezo kubantu ngezimo abaphila kuzo, akukhethelekile hlobo luni lwesimo obhekane naso, kodwa inhloso yomculo wamaBless amahle ukududuza abantu nokwakha isizwe.
Ogamoyo usebenze labantu abaningi ukuthi leli qembu lamaBless amahle libunje njalo libe lodumo olungaka.
Kunabo bhuti abafana noNkululeko Mathe, bese kuba nabafowethu engisebenzisana nabo abakulomkhakha engikuwo wezomculo, okubalwa uShesha Fike, umfana kaJobe injebomvu, uMaswazi, nalezi insizwa zami engidonsa nazo eqenjini lamaBless amahle, uMongameli noDioni kunye noLango.
Ungakaphuthumi, abantu bafuna ukuxhumana lawe phela bakulale ngalesi sikhathi, bangalithola ngapi iBless loDumo?
Uvele uthi iBless loDumo Dewa, kulapho uzothola khona ipheji ozokwazi ukuxhumana khona nathi. Ubuye uthi Jesu omnyama waseManasa, noma ubuye uthi ezenhliziyo emhlophe ngokwezenzo uSpese, uthi amaBless amahle. Uyatholakala futhi nakuWhatsApp kulezi nombolo 0027 632 663 317, lapho siyatholakala khona. Izwi engifisa ukulishiya kubalaleli, ngicela ukuthi basixhase konke esisuke sikwenza ngoba asiyilutho ngaphandle koxhaso lwabo.
Umculo ohlakazayo ebesilibusisa ngawo namhlanje owamaBless amahle, bona bemelwe nguBless loDumo uWillard Moyo phela uthelokoza woza Friday. Kibe nempela sonto ebusisekileyo. Igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
I'm gonna make it. Thank you. Thank you.